waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Maalin wanaagsan meel aad naga dhageysanaysaan ba, halkani waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinka imanaysa studio-yaga magaalada Melbourne. Waa maalin talaada oo taariikhdu tahay 8 July 2025. Magacayguna waa Abdinuur Ismaaciil. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn: golaha guud ee qaramada midoobay oo ansixiyay qaraar ka dhan ah kooxda Taliban oo muujinaya xaaladda adag ee ay ku sugan yihiin haweenka iyo gabdhaha Afghanistan, iyo madaxweynaha Mareykanka iyo Netanyahu oo aqalka cad kaga aransanaya hindisaha xabad joojinta Gaza ee uu Mareykanku taageerayo. Ra'iisul Wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa iska diiday baaqyada lagu dalbanayo in lagu dhiso guddi qaran oo ka hortaga naceebka ka dhanka ah Yuhuuda kadib weeraro taxana ah oo lagu bartilmaameedsanayay bulshada Yuhuuda ee dalka toddobaadkii dhamaaday. Golaha sare ee Yuhuuda Australia ayaa dowladda ku cadaadinaya inay qaadato qorshe 15 qodob ah oo ay ku jirto dhisidda guddi qaran. Mucaaradka ayaa sidoo kale taageeray in arrinta lagu xalliyo madal qaran. Iyadoo ay bilaabmeen fasaxyadii dugsiyada Australia, ayaa hay-adda duulista hawadu ku boorinaysaa rakaabka diyaaradaha in ay si ammaan ah u xirxirtaan shandadahooda iyaga oo si gaar ah uga digaya bayteriga lithium-ka. Hay-adda Civil Aviation Safety Authority ee Casa Loso Gabbio ayaa soo saartay talooyin amni oo lagu turjumay 20 luqadood oo kala duwan, kuwaasoo loogu talagalay dadka qorshaysanaya in ay diyaarad raacaan xilligan mashquulka ah. Waxa ay sheegeen in bateriyada lithium-ka iyo power banks-ku ay leeyihiin halis weyn oo ah dabka kaca diyaaradaha, sidaa darteedna laga ilaaliyo in lagu rido shandadaha qaybta xamuulka lagu rido. Erin Patterson, oo lagu helay dembiga dil la xiriira kiiskii sunta mashruumka ah ee loo yaqaano death cap, oo si weyn u qabsaday dareenka caalamka, ayaa hadda sugaysa in maxkamad kale la soo taago si loo xukumo. In xabsi daa'in lagu xukumo ayaa dhici karta ayaa la leeyahay kadib markii lagu helay 3 dembi oo dil ah iyo mid isku day dil ah. Shirkadda diyaaradaha ee Qantas ayaa sheegtay in ay la xiriirtay booliska federaalka Australia kadib markii uu la soo xiriiray qof sheegtay inuu yahay burcadii internetka ee ka hadday xogta malaayiin qof oo macaamiishooda ah. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa cod aqlabiyad ku ansixiyay qaraar muujinaya xaaladda adag ee ay waajahayaan haweenka iyo gabdhaha Afghanistan, iyo hoos u dhaca xuquuqda aadanaha ee ka jira dalkaas xilligan ay Taliban maamulayso. 116 wadan ayaa u codeeyay qaraarkan oo uu jarmalku keenay, halka 12 wadana ay ka aamuseen. Laakiin Mareykanka iyo Israa'iil ayaa iyagu diiday qaraarka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa casho sharaf ku maamusay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ay ku kulmeen aqalka cad. Labada hoggaamiye ayaa la kulmaya la taliyayaashooda sare ee amniga si ay uga wada hadlaan hindisaha xabad joojinta Gaza ee uu Mareykanku taageerayo. Qorshaha uu Mareykanku taageerayo waxa uu ka kooban yahay xabad joojin 6 maalmood ah, muddadaas oo ay Hamas ku soo celin doonto maxaabiis dheeraad ah, ciidamada Israa'iilna ay uga bixi doonaan qaybo ka mid ah Gaza, isla markaana uu gargaarka bini aadnimo si weyn u kordhi doono. Mr. Netanyahu ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in nabad laga gaari karo gobolka kadib markii la weydiiyey su'aal ku saabsan suurtagalnimada xal laba dowladood ah. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isla fadhiga ku sheegay inuu hub dheeraad ah u dirayo Ukraine kadib markii aqalka cad uu toddobaadkii hore shaaciyay in la joojinayo qayb ka mid ah hubka loo dirayay Ukraine. Saadaasha hawada ee maantana waa sidan: Perth ruuxyo 17°, Adelaide ruuxyo khafiifaya iyo dabayl 16°, Melbourne ruuxyo soo kordhaya iyo dabayl 14°, Hobart ruux ama labo 13, Canberra dedo subaxi ah iyo ruux ama labo 13°, Sydney qayb ahaan daruur 18, Brisbane iyo Darwin waa qorrax, Brisbane 22, Darwin 23. Halka dollar Australiaanahana maanta waxaa lagu sarifayay 5.60 oo dollarka Mareykanka. Warkeena intaas baa maanta ku dhanyahay.
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.